Indumi sonombule loko yinkosi. Leyo kuba sinalo elthemba nesiqinisekiso singaphakathi kuthi. Ngoba uThixo unike isithembiso ngoko ke singaxhomekeka kuso. Ba ibinguMohammed besinikile okanye omnye umntu ngoko besinokuzivumela ukuba singcwatywe kunye naye. Kodwa ngokuba inguThixo onike isithembiso singaphumla kuso sazi ukuba yeza loo mini. Ayikho into eqiniseke ngaphezu kokubuya kwenkosi. Ayikho into eqiniseke kakhulu phezu kokuba abo bamlindileyo njengoba kubhaliwe phaa kuTimothe abakuthandayo ukubonakala kwakhe. Kukhona abantu abakuthandayo ukubonakala kwakhe, hayi kuphela ukuba bathande yena kodwa bakungxamele ukuba baqhagamshelane kunye naye. Abantu abanjalo ngaba kumela sibe ngabo. Ukuba ayikabilo meko lena ngoko kumele kwenzeke ngokukhawuleza ukuze kube lo hlobo. Nonke nelazi ilizwe lipha kuTimothe elu Paulus athikulo inkosi ngalo mini iya kundinika isithaba kodwa ingabi nguye yedwa kodwa bengabo bonke abo bakuthandayo ukubonakala kwakhe. Ngubani na kutho ngakuthetha oku? Ngubani ongakuthetha ngokuhlwa nje ukuba asithandi inkosi kuphela kodwa ukubonakala kwakhe? Uba kuthetha into kuthi kuyasichukumisa kwingaphakathi lethu. Apha kubhaliwe incwadi yesibini kuTimothe isahluko sesine umqolo wesibhozo. Okokugqibela ndibekelwe isithaba sobulungisa eyakundibuyisela ngaso ngalo mini inkosi umgwebi olilungisa, ingabi ndimndedwa ke ibe ngabo bonke abakuthandayo ukubonakala kwayo. Aba ngabantu ngokunjalo abalungileyo abathi kwingaphakathi benovuyo olunzulu bakulindile. Kwaye kangangoko siye sinxunguphala ngaphandle sincwina siye siqhagamshelana noThixo ngokunzulu, kangangoko siye sidonculwe sisuswe kulo mhlaba, kulapho siye siqhagamshelane simanyane noThixo. Nabana ongathetha ngokomhlaba zonke incambu saqinile apha zithe ngokomoya ngokuqinisekileyo zakhululeka. Kodwa nabani othe wazidoncula emhlabeni unakukwazi ukuba azincamathisele kuThixo yinyweba enjani. Namhla ndize nam nentshumayelo kamzana uBranham enesihloko esithi umbanjwa kaYesu Kristu. Kwaye ndifunde nje amaphepha athile kunintsi okukuthethileyo kum. Phamba sifunde iindima ezithile bendingathanda ukuba ndingathetha nomntu obesele engumbanjwa. Kusoloko kulula ngokuyicinga nje ngokwenzululwazi ngokunjalo nangezinto zokomoya, kodwa ingaba inyaniso iyabonakala lolo hlobo na? Akho mntu waziyo ngaphandle oba sibe namava ngayo. Kwaye banintsi abavileyo ngamabanjwa amaRussia okanye amaChina into abathe baba namava ngayo, nditsho nabakhonkxa baseJamani. kodwa ukuba omnye ngabuza abantu abathe namava ngakho oku abathe ngenyaniso bahlutwa lonke ilungelo ababe ngamabanjwa ndakhe ndawabona amabanjwa ndiwabonile amarashi akhonxiweyo ndabathengela isonka babe valelwe phakathi ecingweni phezulu kukhona icingo elihlabayo ibhobhwaya ezantsi kukhona icingo eliqhelekileyo kodwa aba bantu babengasenamalungelo nakanye babe kumazwe abangamahambi kuwo apho ubani angenza into ayithandayo kubo aphume yisi anegama eligqibelayo kubo ukuba ke thina sithe saba ngamabanjwa enkosi waze waseyisa woyisa ubomi bethu ngoko ke nguye ogqibelayo kuphela ngoko apho singamabanjwa kaYesu Kristu hayi xa sihamba sijikeleza sikhululekile size sicinge malunga nokhonxwa okanye nobomi bethu kuYesu sibuyeke siphile ubomi bethu kodwa kuphela xa zonke ezi zinto ngenyaniso zithe zaba yinyaniso engcwele kubo ubomi bethu kukuphela ngoko ubungqina bethu buyavumelana nelizwi likaThixo kwaye ngokunjalo le ngcinga apha le uPawulos ayibonakalisileyo ukuba inkosi umgwebi olilungisa iya kundinika ngaloo mini isitshaba sobulungisa kodwa ingabi ndim kuphela kodwa nabo bonke ngokunjalo abo bakuthandayo ukubonakala kwakhe hayi kuphela abapostile nabaprofeti abakuthweswa hayi kuphela amadoda kwaThixo kodwa bonke abakhola ubungqina babo kwaye bekwa ngoluhlu nonke nesazi isibhalo intetho yenkosi yethu nabantu amkela umprofeti egameni lomprofeti uya ukwamkela umvuzo womprofeti omnye kadinga uba bengumprofeti okanye bengumpostile ukuze avuzwe ngenye imini kodwa omnye kumele ukuba aqaphele phambi kothixo ukuba uthixo uthumele abapostile nabaprofeti kwaye omnye kumele amkele umyalezo ongcwele lo baza nawo baze bayithande inkosi le ibathumileyo ngeentliziyo zabo zonke ngokunjalo belinde ukubonakala kwayo kwabo akukho bani abekho banintsi abathobela yonke into inkosi eyifunayo kodwa sisendleleni eyakhona umzana uSmith ufunde ilizwi elixabisekileyo wonke umqolo yonke ivesi yonke ingcinga ixabisekile kodwa lo mqolo mnye undihlasele umqolo weshumi nesibhozo kwaye eli lizwi elavela ezulwini saliva xa sasinaye entabeni engcwele yayingekho kuba nje kuphela uba inkosi ithethe into kubo kodwa babona bava babekhona xa uThixo wayesenza izinto namhla siphila kunye nenkosi kwaye ukuba siphila kunye naye sihamba kunye naye xa ilizwi lakhe libhekisele kuthi kuba ngenyaniso sebukumkanini bukaThixo ngoko kumele namhla sibe ngamangqina ako okuThixo akwenzayo namhla hayi amangqina ako oko bekusenzeka kwixesha eladlulayo oku okwabonwa ngabanye oku kwaviwa ngabanye siphila namhla kumele sive into umoya ayithethayo kuwo amabandla namhla kwaye kumele sibe namava ngako sikwamkele kum kuyimbonakaliso enkulu bandingabe ngumshumayeli nje kuphela welizwi kodwa ndibone ubukhona bukaThixo, ubungqina bukaThixo, ukuthetha kaThixo, ubuqaqawuli bukaThixo, ndibubone ndikuve, ndibe namava ngako ngeli xesha uThixo azibonakalisayo emhlabeni. Emva koko kongezeleleka ingcinga ethi sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofethi kokubini kuhamba ndawoninye. Nabantu nelizwi lesiprofethi uya kuqhagamshelana noThixo lo ulithethileyo, lo ulityhilileyo. Xa ndithetha nawe ngoko ndinobudlelwane kunye nawe, ngoko kukhona uqhagamshelwano. Xa uThixo ethetha nathi, ngoko unobudlelwane kunye nathi, ngoko kukhona uqhagamshelwano, kwaye kolu qhagamshelwano kunye noThixo kuvela onke amava esithi sibe nawo kunye noThixo. Apha kule ntshumayelo uMzantu Branham unika umzekelo, ndiza kufunda nje ngoku. Ngokunjalo ichukumisile intliziyo yam, ngoba pha ixeliwe ukuba buqaqawuli bukaThixo behla. Umxholo wale ntshumayelo ukuFilemoni, sisahluko nje esinye. Apha ithi kuFilemoni, sahluko sokuqala, uPaulus umbanjwa kaYesu Kristu kunye noTimothi umzalwane. KuFilemon othandekayo kunye nomsebenzi apha sinengcinga endisendi ndiyibonakalisile. UPaulus umbanjwa kaYesu Kristu, wathathwa wasiwe ekhonkxweni phantsi kokuthobela kwintando kaThixo, wadoncula kuko oko ebekwazi ngaphambili, kwinto abeyifundisiwe, kwinto awayeplane ukuyenza, wakhokelelwa kuyo. Isityhilelo sikaThixo, wangena kwintando kaThixo, kwaye ngako oko waba ngumbanjwa kaYesu Kristu. Inkosi eyamhlangulayo, eyambizayo, eyambeka kulo ulungiselelo ngoku kuphela kumele alawule phezu kwakhe. Ngoku ithi umqolo wesine, ndihlala ndibulela kuye uThixo wam, ndikukhumbula emithandazweni yam, ndiluva nje olwakho uthando nokholo onalo kuyo iNkosi uYesu nakubo bonke abangcwele, ukuze ubudlelane bokholo lwakho bube nokusebenza ngokwazi konke okulungileyo okukuni kuse kuKristu Yesu. Kuba sinovuyo nothuthuzeleko olukhulu ngalo uthando lwakho, ngokuba izibilini zabangcwele ziphunyuziwe ngawe mzalwane. Indoda entsha, hayi uOpa, hayi indoda enamava amakhulu engengotamkhulu, yanikela ubomi bayo kuThixo, kwaye ngalo mfana kungathethwa ngokunjalo njengoba sesifundile ukuba noPaulus waphunyuzwa. Saze nentliziyo zabangcwele zaphunyuzwa ngako oko iNkosi binokwenza ngalo mfana. Ngabu Thixo ufuna ntoni namhla? Ufuna ntoni namhla uThixo? Ukhangela ntoni? Abafana kunye nentombi nabo bonke abo balapha namhla nabaninzi kuthi bathe baphila ubomi babo baziphilela. Ngoko inkosi ifuna ukusilungisa ukuba siphile sonke ubomi bethu sibe ngamabanjwa akhe. Besendikuthethile apha phambili ndanike ndaba nenyweba ebomini bam ukuba ndibe namava ngemfazwe nokukhonkxwa. Ndibonile uba kunjani irhuneli xa yathi engumlawuli yomkhosi yaphamisa nje isandla sayo ndikujongile oko inikela konke yeyisekile eldabini. Kwakuphelileke ngoku xa uphakamisa izandla zakho yindlelo yangayo ekhonkxweni. Ngoku uya kwindawo ongathandiyo ukuya kuyo. Ngoku sonke kumele sifunde siqonde ukuba kuthetha ukuthini na xa kusithiwa ngoku andisaziphileli kodwa uKristu uphila ngaphakathi kum. Ukuba sisaphila akanaphila. Ukuba siyaphila yena kanakuphila. Ukuba siyaphila, ukuba yena uyaphila ngoku thina sisenakuphila. Kungcono uba silandele yena okanye iingcinga zethu okanye intando yethu okanye silungele ukwenza intando kaThixo ukuze akwazi ukuphila ubomi bakhe ngathi. Njengoba benditshilo ngaphambili, ukuzicamnca zonke ezi zinto ukuzicinga kusincedi kodwa kuphela kuxa ezi zinto zikwazi ukuba zibe yinyaniso. Ngokuba sinovuyo olukhulu nentuthuzelo ngothando lwakho. Ngokuba izitya izibilini zabangcwele ziphunyuziwe ngawe mzalwane. Oku ndikunqwenelela ko bonke abazalwane bam abatsha ngeentliziyo zam zonke ukuba obungqina bunganikwa kuwe. Xa ndandimtsha abanye babenokuthi uye wadlisa iintliziyo zethu bomi ngelizwi okanye ngobungqina. Ndikunqwenelela kuwe nangentliziyo yam yonke kuba kungatshiwo kuthiwe sisikelelekile. Umzalo nomtsha unike ubungqina, sithe somelezeka elukholweni lethu. Ngoku masifunde izinto ezithile apha kule ntshumayelo le ngokuqinisekileyo izawuba ixabisekile kuthi. Wena uzaziphila nje uphile ukukhanya endaweni ekuthile. Ukuba ungumKristu, esi sisithunzi sakho esiqondakalisayo ukuba kukhona ubomi apho ungasayi kufa nakanye. Ngokuba obubomi bunokufa kubo. Obubomi basemhlabeni bunokufa kubo sukela kumphefumlo wokuqala. Ngokuba kuthiwe kumntu uya kuphila afe emva koko ibe ngumgwebo kumaHebhere sahlo sethoba qolwa mashumi mabini anesixhenxe. Obubomi basemhlabeni bunokufa kubo kodwa inkosi izile apha kobubomi basemhlabeni ukuba isuse amandla okufa kuze itsale isuse ulwamvila lokufa kobubomi. Ngokuba uThixo usinike ubomi obungunaphakade kwaye kubo akusayi kubakho kufa. Malibongwe igama lenkosi. Kwahlala kwagqitywa kakanye kwaye oku kugqityi kubomi obungcwele akukho kufa nakanye. Kuyaqhubeka apha ithi uyayibona sisithunzi ngokuba uyaphila uyashukuma uzisidalwa ezikwaziyo ukubona zicinge zisukume zithethe izimvo ezinhlanu zomzimba. Kodwa ngokunjalo uyazi uba kumele ufe kwaye kukhona ingxaki enkulu. Uyazi uba ingaba kukuziphila kuphela, ngoba ubomi nokufa kuxutyiwe apha kulo mzimba. Kobu bomi basemhlabeni, ewe, kodwa ngoko akusayi kuba njalo. Nantsi intlungu, nantsi ukunxunguphala, nazi inyembezi, nalunxunguphala, nazi ingxaki, ekupheleni kukufa. Kwaye mvanje manintsi amaxesha apho bendicinga malunga nobomi nokufa, kwaye kuyinyaniso nabana onokuphila engenayo uThixo ubomi bakhe ebungafanele ukuba abuphile. Ingaba ihlabathi linantoni na elinokuyinikela noba singathetha okwasemhlabeni? Yonke into ebonakala ikhangeleke ngathi inencasa, ithi ngexesha elithile ibe nencasa erhara ekupheleni kwayo. Ithi apho ukuba sithe saba kukukhanya, ukuba ubomi bethu bunokumiliswa nokukhanya kwemini, ngoko ke sihambe kukhanye. Hayi kuphela ukuba bekuya kuba kukhanya, kodwa lubengezelo olusihlaseleyo ukuze sihambe ngokufanele ilizwi elo silimiselweyo kweli xesha. Emva koko singabantwana bemini, kwaye asisakhubeki, ngokuba elizwini siyabona apho sihamba khona, iyaqhubeka apha. Ngoku siyabona ukuba ngokuqinisekileyo uMoya Ngcwele uphila ukhanya nobomi. Unjalo ke ukufa kuphila ubumnyama. Ngoku uMoya Ongcwele ubengezelela ukhanya nobomi, ukufa kubengezelela ubumnyama. Mzana uBranham uthi umoya omdaka mnyama, kunjengathi ubomi bakho buthe bagutyungelwa lithunzi. Umoya omdaka mnyama, kwaye siyazi ukuba wenza yonke into ebumnyameni, ngokuba umnyama ngokwakhe uThixo ukukukhanya. Nabani na omlandelayo akayi kushiyeka ebumnyameni, kodwa unokukhanya kobomi. Hayi kuphela ngamazwi okanye bangaphi na abavangeli nabashumayeli abathe bavakalisa eli lizwi, kwaye libe lingazalisekanga kubo. UThixo ufuna ukuba lonke ilizwi lizaliseke kuthi. Ngokuza into eyamavathile okundichukumisileyo malunga neveki enye edlulileyo, sithumele amakhasethi kulo lonke ihlabathi, amatywina asixhenxe athe abuyelela pha kumanxweme aseJamaica apho benilungisela khona. Pha emva kwentaba elihlaza yonke into icoce kakuhle. Ngamanye amaxesha abantu baphana emahlathini banamakhasethi akudala okupapasha, le umntu ngamaxesha amaninzi kumele ayicenge amatyela ambalwa. Eli qela belinebhetri encinci, ibhetri elingu-6 volt, idlala phayana kwikhasethi lokurekhoda, kwaye babehleli bonke ngendlela esihleli ngayo apha ngokuhlanje, kwaye bebemamele lawo matywina bekulolwa hlobo. Kwaye ngoku bendisathethayo baqaphela ukuba kunjani, kuba lantsika inye yomlilo yangena egumbini yashukuma phezulu phaya ampo ikhasethi lokurekhoda belikhona, laze yahlala phezu kwano. Baya bayothatha ikamera bathatha umfanekiso wayo anye le inye le iyayijinga phaya phezulu ngoku sifumana iqhushumba ukuze sikwazi ukuyibeka phayana ebhodini yoluhlu phaya ukuze nibone bekumele ndicinge ngayo ukuba aba bantu balula nje bekholwa ngenhliziyo yabo yonke beqhagamshelene noThixo kwingaphakathi labo ukuba unokuhla ngendlela ethile ezingqinela thina siva ezona zinto ezinamandla kodwa asichukunyiso asishukunyiso asitsalwa sisuswe siyava kwakhona ngaphandle koba uThixo nethuba lokuba akuphinde konke oko hayi kuba aba bantu babe kuthandazela kwenzeka ngenxa yokuba ngentobeko babehlangana bonke phambi kuThixo kwaye mhlawumbi umakhulu othile wathi Nkosi ungehla naphakathi kwethu njengoko wenzayo xa amatywina ayishunyelwa phaya ngubani wazi kwaye kwakusele inkosi izalisekisa umnqweno nonxanelo lwaba bantu eyona ndawo eyeyisayo yale ngxelo ipha ekuthini ikamera yayothathwa wazumfanekiso wafoto lo ngoko okumele ujinge phaya kulabhodi ixela uluhlu lezinto ezenzekayo hayi kuba sifuna izinto ezinjalo uThixo uzigcinele oko afuna ukwenza hayi into esiyifunayo thina sazi oku ke ngoku asisengobo ngabo abantwana noxa ndiyacinga kumahebhere isahlo sesithandathu apho upawulos athi asisengobantwana abasela ubisi kodwa mele sitye inyama ngamanye amaxesha siyatsarhwa napha ebisini ngokube khona umbuzo othi ingaba siyakutya kanjani na ukutya okuqinileyo kum ke kwabonakala nje ukuba abantu bakwaSirayeli kakuhle kakuhle babenohambo olumangalisayo lade lathuba apho kwakumele bawelele elizweni lesithembiso ngaphambili uThixo wayelungisa zonke indlela yonke into yayilungiswe kakuhle ukuba bebe ngahlalanga ekungakholweni babeza kufikela esipheleni sendlela bengena ngxaki kodwa xa kuhamba kwade kwafikela ekuthini kumele bawele bafikele emhlabeni abalishumi bathi ngokucacileyo abakholwa baze batsala abanye kunye nabo bebabeka ekungakholweni kodwa ababini babelungele ukukholwa uyazi ukuba omnye uthe wayiqonda into efunwa nguThixo ngoko kumele sijongane nomsebenzi kaThixo ngamanye amaxesha siyaliphosa uphawu kodwa ngoku asimi kodwa sihamba siqhubeke kwaye sonke ngabanye abakhe badlala ibhola sazi kakuhle uba sonke istriker sakhaba ikhaba ibhola ezininzi ecaleni kwenqaku kodwa iphosa inqaku akukho mntu osisidenge bonke abantu azange ndava mntu owakhe wabala ukukhaba umntu akwenzileyo ukuze aphose inqaku akekho umuntu osisidenge bonke abantu abaku ababukeleyo ababali ukuba uyikhabe kangapi kodwa bayakhwaza baxhumaxhume badlobe a kuthe kwafakwa inqaku emnatheni ngoku banelungelo ukuthi namhla kungena amanqaku amathathu kwaye niyazi kuba kwenzeka ntoni ngokunjalo konke amava ndandisoloko ndiyimbaleki kakhulu sukela ngoku ndandimncinci ndandidlala ngamanye amaxesha nabani na ngoko onokunika ngokunjalo ngokwamava akhe phaya xa kuzawukhatywa ipenalty ngamanye amaxesha kuye kukhala impempe kodwa ngamanye amaxesha uye ubukele uba ikhala impempe engekho kulaa ndawo yepenalty kodwa xa kuyindawo yepenalty impempe ingakhali bonke bangabukela ndizama ukuthini nangezi zinto ukukhumbuza ngemidlalo ngaba ndizama ukukhumbuza imidlalo na ngokuqinisekileyo hayi thina sinodabi olungcwele kwaye kuba ngamanye amaxesha siyahlaselwa ngumtyholi siphose unqaku ngoku asibali ukuba ezinto zize kangapi into ebalayo ukuba seyisile na kwaye asilungelanga ukuba sincame kodwa sifuna ukuqhubeka noThixo asinakwenza ngenye indlela kodwa sifuna ujongana nenkosi kunye nomsebenzi omkhulu apho iyaqhubeka siyavuya ngalo baba lolukaThixo oluthela sizise ebukhoneni bakhe namhla sivuya kakhulu ngento ezininzi ewe ngayo yonke into evela kuThixo siyavuya ngayo uphela koku okubalayo yonke enye into ayibali inkosi yathi kakanye abantwana belihlabathi balumkile ngaphezu kwabantwana bobukumkani kwaye kunjalo kanye kodwa bukhona ubulumko obungcwele kwaye kumele sibusebenzise kumele sixhamle xa ebunika apho iyaqhubeka ngokuhlwa kwangolwesithathu kumhlangano womthandazo ungumhlangano omfutshane nje apho sihlanganayo sithandaze apho sithe sazibandakanya ndawonye ngamanye amaxesha ndiyakholwa enye yezinto ezinkulu endiyifumana ngale mini kukusisilela kokunyaniseka kwento esiyikholwayo ukuba uThixo ngemihla kaJohn Wesley eminokwenza ngalamini oko akwenzileyo namhla ingaba yintoni ebinokwenza ngemini kaMartin Luther okanye kokupho okuninzi ngokunjalo nje inkosi uThixo yehla kwintsika yomlilo yathetha nathi ngokusibophelela ithe yatyhila kuthi iimfihlelo zelizwi lakhe nentando yakhe ngokunjalo nje abantu bonele abayidlulayo loo nto kwaye abakholwa oko basoloko bekukholwa kutheni ingaba uzuko lukaThixo luhlile na ngokuba abantu ebukhoneni bukaThixo benokoyika nokuncancazela hayi ngokuba besoyika kodwa bebonalisa imbeko bahlangana ebukhoneni benkosi bakholwa ngokunyaniseka ba xa babini okanye abathathu behlangene egameni lenkosi ukhona phakathi kwabo apha uPaulus uyaqhubeka ndifuna usukela umqolo wokuqala ndizothatha ilizwe linye okanye amabini uPaulus umbanjwa kaYesu Kristu kwaye yinto endifuna uyisebenzisa ngokuhlwa nje inkosi vuma ngu umbanjwa. Mandifunde nje lendima imfutshane. Ngoku unganzinyelwa kucinga ukuba uPaulus uzibiza ukuba ungumbanjwa. Indoda eyazalwa ikhululekile igcwelwe ngumoya oyingcwele, kodwa ngokunjalo izibiza ukuba ingumbanjwa. Kwaye ngoku siyafumana xa ebhekisele kwabaseKorinte, uPaulus umpostile kaYesu Kristu. Kwelinye ixesha uPaulus umkhonzi kaYesu Kristu ngayo intando kaThixo. Xa ethetha noTimothi kohlukile. Ngoku xa ebhalela uFilemon apha ngoku wathi uPaulus umkhonkxi umbanjwa kaYesu Kristu, uPaulus umpostile. Ndithanda ukushumayela ngobunye ubusuku kuko oko, uPaulus umkhonzi, ndishumayele koko. Emva koko uPaulus umbanjwa. Malunga noku ndithetha ngako nje ngokuhlwanje, ngokuba kungathabathi iyure ukuba siqaphele kakuhle omnye walo mxholo. Ngokuhlwanje ndithanda ukuthetha kule ethi uPaulus umbanjwa. Hayi kuphela uPaulus, kodwa mna mzana uFrank, nawe mzalwane, nawe tate, sonke kumele siqonde namhla ukuba thina kwindawo kaPaulus kumele sifake amagama ethu. Ibiya kusinceda phina ukuba uPaulus yayingumkhonzi kaThixo, umbanjwa kaYesu Kristu, elungele ukudibana neNkosi. Abathanda ibonakala kwakhe khokhelwa ngumoya oyingcwele kuyo yonke inyaniso. Ukuba zonke ezi zinto ibiya kuba zezethu nje, iya kuba sisifundo, kodwa ukuba asinakubeka amagama ethu phaya. Kodwa kunjalo ezi zinto ezatshilwayo kuthi ngalo ilizwi zinokuba yinyaniso. Bangaphi kuthi abakulindeleyo ngenyaniso? Bangaphi abangathandazeleyo kuphela kodwa bazibalela kubo uba kuya kwenzeka? Bangaphi aba ngonelisekiyo ukuba akenzeki ngoku? Asifuni ukuba sibe ngabangabuleliyo, kodwa ngokunjalo ndicinga ukuvakala kokungoneli kuba uThixo akakafiki kwabangabakhe kuyagwetyelwa. Ukuba sifela kwinqaku apho sithi Nkosi, asikwazi ukuqhubeka ngolu hlobo ngaphandle kokuba uzingqinele phakathi kwethu njengovukileyo. Unguye izolo nanamhla kude kusena kuwa maphakathi. Ngokumele kwaye kuyawuba njalo, kuyawukwenzeka. Ngokunantsisisa subugweba ubomi bakho ngokuba mangapha amandla onawo ukuba wenze imimangaliso. Kwaye asizigwebi ngokuba sinolwazi olungakanani na, unolwazi olungakanani na lwelizwi, kodwa kumele usoloko uzigweba ngokujonga emva uze uthathe ukuqaphela ekuthini ludido lunjani na lwesiqhamo ubomi bakho obuphilayo ngoku buthwele isiqhamo esinjani. Niyakubazi ngeziqhamo zabo, hayi ngezipho, hayi ngemisebenzi, hayi ngako oko into esinokuyiveli esinokuza nayo, kodwa ngako oko kuba sisiqhamo esinokuvela kubo ubomi bethu obusabunikwayo nguye uThixo. Masizithabatheleni ixesha size senze okuqaphela nami bekumele ndikwenze uba ndihlole uba ludido olunjani na lwesiqhamo umoya kaThixo onowusisebenza ngaphakathi. Kuthi kumagalati sahluko sesihlanu kukhona iziqhamo ezilithoba zomoya ezidweliswe ngokucacileyo, kwaye umbuzo uthi ingaba zinokukhula na, ingaba zivelile okanye akukho nto ethe yavela. Kumele kuvele kubo ubomi bethu. Ukuba ayiveli ngoku ayinako ukukhula, kwayinto engakhuliyo ngokunjalo ayikwazi ukufikela ebudaleni. Ukuba siyazi ukuba ngexesha lesivuno yonke into kumele ukuba ilungile, ngoko masizibuse ngokuqinisekileyo ukuba ingaba izinto ezingcwele zivelile na. Yeka nje ukuba ingaba sele zivutshiwe na. Oku singakubuza kodwa ngokuqinisekileyo phantse esiphelweni, hayi ekuqaleni. Kuqala imbewu kumele ihlwayelwe, kwaye le mbewu akumelanga ityalwe emhlabeni onameva okanye ekuqaleni kwezindlela apho izawunyathelwa khona, kodwa emhlabeni olungileyo wentliziyo kulapho imbewu ekumele ityalwe khona. Emva koko kumele kunyuke, kumele ivele, kodwa ameva yonke into enokuzisa ubuhlungu. Oku kumele sikuthethe kuthi sonke. Mna ndingokuqala, Nkosi yethu yayithetha phayana kwimizekelo mhlawumbi pha kuMathewu sahluko seshumi nesithathu kuba neengxakeko zobomi zinakuza zizokugubungela le mbewu ukuba ziyibambe, kwaye ngabakhange sonke sikufumanise oku xa sithetha malunga nezinto ezithixwa zenzileyo, kwaye sivuye ngako sicinga kakuhle emva koko siyondleka. Kodwa ukuba sijongane nezinto ezigwenxa nakonke okokuhamba nako, ngoko siyagula kwaye siyatyhafa. Ngaba koko kwenzeka kuthi sonke okanye akunjalo? Ngaba asengobantu na? Ewe, iimvakalelo zethu ziyafana. Ngoku kumele siqaphele ukuba yintoni na esenzakalisayo, ibe yintoni na esincedayo, yintoni esiphazamisayo, ibe yintoni esomelezayo, yintoni esahlulayo kuThixo, ibe yintoni esizisa phambili kunye naye. Kumele kakanye kwanele ukuba sithi kuthi ngaphezu uba sithethe omnye komnye, sithi yonke into, yonke into esiphazamisayo, yonke into esibethayo esenza singalandeli Inkosi ngokholo ayiveli kuye, ngoba yonke into evela kuye iyawukhokhelela kubuyelwe kuye, iyokha iyasomeleza kulo ukhona kunye nakubomi bethu bokomoya. Ngoko siyakwenza ukuzihlola sibone ukuba ludido olunjani lwesiqhamo oluvela kubo ubomi bethu. Inkosi ifuna ukuba esi siqhamo ngoku ngenyaniso sibonakala. Iyaqhubeka njengoba ndiye ndashumayela kwixesha elidlulileyo pha kumhlangano wosomashishini pha ePhoenix eArizona malunga nokuziphila kukaYesu, ukuphila ubomi bobuKristu. Ngoku Inkosi yethu iya kubonakalaliswa kubo ubomi bethu, kwaye apha akukho sifundo esincedayo, ngokunjalo akho zingcebiso ezilungileyo neengcinga nembono ezilungileyo eziya kunceda. Inye into ya kunceda kuqaphela intando kaThixo uze ube ulungele ukwenza. Ngoku iyaqhubeka ithi, ngoku ndiye ndathi nathi ngokunjalo khona into esiyiphilayo. Yebo, ubomi bethu okunjalo buyaphilwa. Kwaye ngoku ukuba besiphila kwimihla kaNowa besiyawuthatha eligabani na icala. Ibiye kuba leliphi na icala ebesiya kulithatha ngala mini inkulu uNowa ephila ngayo? Kwaye ngoku izinto ezithile zithe zakudweliswa. Leliphi na icala ebesinokulithatha kwimihla kaMoses? Leliphi icala kwimihla kaMoses kaAbraham nokuba yayingoba nabaprofeti kude kufikelele kuYohane uMbhaptisti inkosi yethu abapostile kude kufike nakwixesha lethu? Intoni into ebalulekileyo kumyalezo ongcwele? Ngaba yimfundiso? Ngaba lulwazi? Hayi, into ebalulekileyo kule mihla phakathi kwabantu bakaThixo kuxa inkosi isazisa ngokuphandle malunga nobukumkani bakhe, wasibonisa ngokwezithembiso zelizwi lakhe uba intoni na ekumele yenzeke kweli xesha. Kwaye siphakathi kokuzaliseka kwazo zonke izinto ezuThixo azithembisileyo kwaye azenzayo ngoku. Umahluko phakathi kwabo balandela inkosi nabo bangamlandeliyo usekuthini? Abanye abakulungelanga ukuhamba baqhubeke kunye nenkosi ngokwesityhilelo selizwi lakhe kunye nesentando yakhe, baze babe nokufaniswa nelizwi lakhe, bavumela nelizwi lakhe kunye nentando yakhe kude kube sekupheleni. Namhla akwanelanga ukuba sekwazini into yenzeka iminyaka engamakhulu amane okanye amashumi amathathu okanye amane eyadlulayo, kodwa kumalunga nento uThixo ayenzayo namhla. Ngako oku kumele siqhelane nako. Kwaye ukuze ngicace ngoku, abantu bonele ababhekisela kumzana uBranham kwaye baya kuzo zonke iindlela ezahlukileyo, kodwa abayi kuleyo wayehamba kuyo. Bathetha zonke iintlobo zezinto kodwa abayithethi into ayayithetha. Ndikuxelele ngaphambili, pha eSingapore bendinencoko kunye nendoda owathi ngokunjalo nje ezijongele phantsi, andazi uba kutheni kodwa yayilolo hlobo, wathi, Zanu Frank, ndiza kubhala malunga nalo mxholo, ndiya kupapasha incwadi. Ndathi, mzalwane, ufuna ukubhala ntoni? Athi, ewe, ndifuna ubeka izinto. Ndathi, awucingi uba umzana uBranham uzithethile izinto ngokucacileyo ngokwaneleyo? Hayi, zinintsi izinto apho kungaqondana khona kumele zicacise. Kwixesha elithile ladlulayo ndafumana incwadi yakhe edeskeni yam, emva koko ndafunda ndancuma ngoku, kodwa ikwenzi ndingancuma kwangoku kodwa ingakwenza ulile. Ngubani, ungaba mna okanye ukhona umntu okanye thina sifuna ukuhlala phantsi sibhale malunga nomxholo size sifake iingcinga zamalunga nento uThixo ayinikileyo icacile ibe iinyaniso kwaye iyawushiyeka ifihlakele kubo abo bathi ngokwenkani babembelele kwizithethe zabo bangazivumeli ukuba baziswe izinto zobukumkani bukaThixo ngokuphandle. Kukhona izinto ezinjalo ezithukayo kuko. Nditsho akwazeki kwa ukuthetha ngazo. Kodwa ndifuna ukuthini ngakho? Abantu bashumayela umyalezo, kodwa nje umprofeti ngendlela owayeze nayo abayenzi ngolo hlobo. Ngoku bafuna ulungisa izinto. Hayi, akekho umntu onophumelela ngaloo nto phambi kothixo. Thixo wathumela umprofeti ukuba azokwenza oko, alungise wena nam, alungise nabana ofuna ukuma phambi kothixo okanye ongafuni. Ingaba sifuna ukulungisa uthixo na? Ingaba sifuna ukulungisa abaprofeti bakhe na? Okanye ingaba silapha sizovumela uthixo uba asilungise ngelizwi lakhe elityhiliweyo, size sikhokelelwe kuyo yonke inyaniso ngomoya oyingcwele. Apha ithi, leliphi na icala wena obunokulithatha ngoku ungathi khomba khombi khombe ubomi bakho obuphilayo ngoku buphila ngoku kanye into owawunokuyenza ngoko ngokuba usagcwele la moya mnye. Ukuba uthathe la cala ngoku kunye nabo ubunokwenza ngoko ngokuba umoya omnye ongaphakathi kuwe ngoku wawukho ebantwini ngelaxesha. Siyakholwa oku ngeentliziyo zethu zonke. Bonke abo umoya kaThixo wayekubo ngenyaniso bathatha icala likaThixo, ngako oko bene bathatha icala labo ilizwi likaThixo lafikela kubo, kwaye ngako oko babengathathi icala lomntu. Kwabonakala ngolo hlobo, kodwa kakuhle kakuhle bathatha icala likaThixo. Wathi ngokulula wathetha ngawo umntu. Iyaqhubeka, ihamba isuka kwenye indoda iye kwenye. Umoya omnye owawuphezu kwe-Eliya wehla phezu kwe-Elisha. Yayintoni? Indoda yakholwa ngentliziyo yayo yonke ukuba le ndoda yayithunywa nguThixo. Emva koko nditsho nengxenye ephindiweyo yehla phezu kwakhe. Qaphela ngoku umahluko phakathi ko-Elisha kunye noGehazi. Xa uNahaman wahla evela eDamasco ezokuthetha no-Eliya okanye yiselungu Elisha, ewe yayingu-Elisha, ewe uqinisekileyo, wathi zangaphumaye kuyo nakanye. Wathi kuba ndikhumbula ibali nje kakuhle, mxelele ukuba kumele amtyilise amatyeli asixhenxe phaa emfuleni iYordani emva kokuhophila. Kwaye xa le ndoda yava ezi ndaba wacaphuka, wathi lo mfula mdaka sinamanzi amahle thina, kulapho ndingayozihlamba khona. Emva koko indoda eyayihamba naye athi, mamela, ukuba indoda kaThixo ibifuna into enzima kuwo ngoku ubunokuyenza, ngoku utheni ungayenzi? Yenza nje le nto ilula uze uyontywila kubeka sixenxe kumfula iYordani. Kwaye yabona wakwenza. Kwaye xa wanyukayo ityeli lesixenxe ufelo lakhe lalumpuluswa njengofele losana. Into iBhayibhile ithethayo coceke ngokugqibeleleyo. Into liyamcocayo amanzi amdaka umfula iYordani ngokuqinisekileyo, hayi lilizwi lenkosi elathethwayo. Kwaye kwakusele kwenzekile, kodwa yazi ukuba kwenzeka ntoni. OGehazi wacinga ngokwakhe uba xa la madoda emkile umkhonzi wakhe apha zange athathe nto. Ndiyakumlandela ndithi, mamela, kukhona isidlo kwaye ndidinga isinxibo esithile ngokunjani. Kwaye wakwenza oko. Kwenzekani emva koko? Kwenzekani. Wabuyela kwindoda yakwaThixo wabuza uba ubuphi na. wathi ungathethi kabemte bendikujongile ubundilandele undileqe ubukwenzeleni oko wathi iqhenqa kanahamani ngoku likuwe kwaye kwakusele wahamba indlela wamka eneliqhenqa kwaye apha siyaqaphela kuba ebukumkanini ukathixo akho shishini elingenziwa kodwa yonke into eyenzekayo yenzeka ngobabalo kubo kunye nangabo abo babemiselwe nguthixo bemiselwa khona. Akekho umntu onoza aphakamise isandla sakhe kungenjalo kungenzeka uba kukhona into eza phezu kwabo into abangayifuniyo. Zinintsi izifundo elizini likathixo apha ithi kumele ukuba ibinto nje emangalisayo eyothusayo kule ndoda ba zonke zonke injongo zayo ebinazo bekumele ifumane konke ukuba ibitshutshisa bethetha apha ngosawule wasetaso wayefuna ukukhonza uthixo ngentliziyo yakhe yonke wayeqinisekile ukuba uyakwenza oko kwaye yabona oko uthixo wakwenzayo kulaa mihla wakutshutshisa kakhulu. Ngoko ke apha intetho ethi zonke iintloso owayenazo ukutsho nje uba akhonze uthixo akhe ubukumkani bukathixo enze intando kathixo konke oko wakutshabalalisa kwaye ngesaquphe kufika ke ukujika inkosi yabonakala kuye ekukhanyeni kwintsika yomlilo kwaye kwakusele zonke iimfundiso zikagamaliyeli zafikele ekupheleni kwaye wafundiswa nguthixo waya phaa entlango yase-arabhiya washiyeka phaa malunga neminyaka emithathu enecala emva koku wabuyela efundiswe nguthixo. Yazi bendifunda elizwi namhla ndacinga uba kufanele ileta ejikelezayo xa le ndoda yakathixo apha ncwadi yokuqala abasekorinti isahluko seshumi elinesine umqolo wamashumi amathathu anesixhenxe kumele ndiyijonge umqolo wamashumi amathathu anesixhenxe ukuba umntu uba ungumprofeti nokuba uba ungomoya makazazi kakuhle izinto endinibhala zona ukuba yimithetho yenkosi. Akuncedi mntu uba athi ndithanjiswe ngumoya ndinomoya ndinesipho ndingumprofeti. Ingaba unjalo na? Ingaba intambiso ihleli phezu kwakhe ngenyaniso na? Ngoko kuya kubakho ukuvumelana kunye noko uthixo wakuthethayo ngabakhonzi bakhe abaprofeti nabapostile. Ngokunjalo intambiso enye iyafana ngomoya ongcwele kwaye lapho iqala khona ngokunjalo iqala njengomxholo wobunye bobuthixo. Omnye angathi akukhathali nobukholwa ngolu hlobo okanye ngalaa ndlela, hayi omnye uba rayithi omnye abe gwenxa. Awukwazi ukuba balunge bobabini omnye kunye nomnye, hayi kumele ilunge. Wazi kakuhle lo mzekelo ngoku awungeni apha kodwa nabanokholwa kuthixo njengoku ukufanisa komntu yanguthixo andixolela. Kodwa ukuba besinetafile ezinenyawo ezintathu ngoku iyama kungcono sinayo itafile kodwa uba uyayibhukuqa ngoku sinantoni ngoku? Yintoni esinayo? Asinanto nakanye. Yinto eneenyawo ezintathu. Akho lula. Omnye akanothi abathathu abavumelana ngokunye. Kumele umntu athi nje uthixo omnye ongunaphakathi uzityhilile njengoyise wangaphakathi kunyana ngoku ngumoya ongcwele. omnye akakwazi ubeka into iphansi naphezulu iqubute ngokuthi hayi zonke izinto zilungile. Akulunganga konke kwaye asinawukwazi ukufaka into kuloo nto kwaye asinawukwazi uyenzelelela ngokuba awusenatafile ngoku ngokuba unento enenyawo ezintathu phezulu yanguthixo angawuxolela lo mfanekiso. Kodwa ilolo hlobo emva koko kusekho abantu abathi kutheni uBranham wazenzela iintshaba ezininzi. Ingaba ayilo phakade kumele ligqibe oko? Hayi, uThixo kwakumele atshile inyaniso. UThixo kwakumele ohlule ukukhanya ebumnyameni. Kwakumele kutshilwe yena lo ukholwa ingqondo yakhe kunye naye lo olungele ukukholwa into uThixo ayithethileyo. Ngokuba kukho izinto ezimbini kuphela kule mihla yokugqibela, abanye baphantsi kwempembelelo kaKristu, abanye baphantsi kwempembelelo kamchasi mKristu, kwaye ngaphakathi naphakathi akukho nto. Abantu abaninzi bathandi baphakathi naphakathi bejayiva kwizidlo zomtshato ezimbini, bafuna uba noThixo ezulwini, ngokunjalo bafuna uba nookumkani emhlabeni. Hayi, oku akwenzeki. UThixo wethu uthathe ngendlela ecacileyo esibophelela sonke kule mihla. Yena lowo ungakuviyo kuye uThixo akakuvulanga ukuqonda kwakhe, kuye akasebenzi ngaye kusengeza. Kodwa ngoko ukuba akwenzekanga oba ngenyaniso kwenzekile, ngoko isitshilelo sesibhalo seBhayibhile esingcwele esivumelana nabonke abapostile nabaprofethi kumele uba sinikwe umntu ngamnye ngalubaba. Ayikho enye indlela. Uyabona uba kwenzekani kweli hlabathi? Umchasi mKristu uthakatha lonke uluntu kwaye uyathetha kwaye unemixholo yezenkolo ungowenkolo soloko ethetha ngakho. Njengoba isibhalo esingcwele sitsho ba isithunywa sokukhanya sinxibe mhlophe konke kuwele ezinyaweni zakhe. Kwaye wathini umzana uBranham kwintshumayelo kulaa ntshumayelo? Satan wayefuna ukunqula, wayefuna ukunqulwa, wayefuna ukuziphakamisa, wayefuna ufana noThixo. Emva koko waphoselwa phandle. Ngoko ithi sukela ngoko wayefuna ukuzisa abantu emhlabeni kwinqanaba lokuba babe bahambisane kunye naye. Kwaye uthi okukwenzeka kumihla yokugqibela kumchasi mKristu uSathane uzifihlile phantsi kwemaski yenkolo. Ngoku emva koko abantu bawukholwa into ayenzayo. Ngaba mna kumele ndiyikholwa? Akunakwenzeka. Xa abantu bekholwa ubunye bobuThixo ngendlela umchasi mKristu akufundisa ngayo kusukela ekuqaleni njengoba efundisa imfundiso zobuxoki bathi zilungile, ukuba babhaptiza ngendlela abhaptiza ngayo esebenzisa oladidi loThixo neziqo ezithathu, ngoko ke akusekho kuvumelana nelizwi likaThixo. Apha kumalunga nokuba kumihla yokugqibela inyaniso ezingcwele kwakhona zithe zabekwa phezu kwesiphatho sesibane. Kwaye ukuba khona inyaniso engekhoyo ngokukhona ilungu elinye elingekhoyo elento kumxokelelwano ngokukhawuleza liza qhawuka. NgokuThixo ufuna uhambela phambili kunye nathi asinike ubabalo kuba siqaphele ilizwi lakhe kule mihla. Ingaba umzana uBranham wayengena ukuhamba indlela ephangeleleyo kunye nabo bonke abanye? Kutheni kwakumele ahambe laa ndlela inameva, laa ndlela inzulu, laa ndlela imxinwa? Ingaba abantu zabe bathi mamela, sifundise malunga nezipho zomoya, wapendula anikange nikonde kwa u-a-e-i kwa oku kumele kwenzeke ngathi kumele sikonde o-a-a-b-c uthixo kumele akwazi ukuba asithembe ngako oko kumele sikholwe ngeentliziyo zethu zonke ukuba inkosi ithethile ngayo umkhonzi wayo abaprofeti ukuba umntu ucinga uba ungumprofeti unesipho somoya unentambiso ngoko ke uya kulithabathela entliziyweni elizwi indoda yathixo ithi uba ukho umntu ozibiza uba ngoku uyawukwazi ukuba oko kubhaliweyo apho ngumyalelo wenkosi kwaye ngelaa xesha babehleka malungu hlekisa ngopawulos besithi kwiileta zakhe mkhulu kodwa kwintetho yakhe nembonakalo yakhe ubuthathaka yayintoni abantu ngokunjalo ngoko zange baqaphele ukuba uThixo wathetha ngaye kwaye icebo losindiso lathabatha indawo ngelo xesha siyavuya enkosini uba kule mihla singaqaphela ukuba uThixo uza kuliphumelelisa icebo lakhe kwaye uthumele umkhonzi wakhe umprofeti ukuba asibuyisele kwilizwi eliqobo nentando kaThixo ngoku masilahlelwe zizo zonke izinto zethu yanga ubaba lukaThixo ubaba nobulumko bukaThixo namandla kaThixo abe nathi yanga singaphamisa izandla zethu sinikele kuThixo sithi Nkosi ndifuna ukuba ngumbanjwa umbanjwa kaYesu Kristu ndilapha yenza ngam oko ukuthandayo kwaye nina bazalwana batsha uthabatheleni entliziyweni ilizwi elo uPaulus walibhekisele kumhlobo wakhe kunye nomphumi mkhosi wakhe uPhilemon ngoba ubungqina benu nantoni na uThixo anisebenzisela yona ibe yintsikelelo kwabanye amakholwa nabangcwele ukuze kwakheke xa abadala benika ubungqina ngoko into yexeshana ngoba kodwa xa umntu omtsha enokungqina ngento inkosi eyenzileyo ngaye bakhokhele kanjani ziintsikelo ezinjani ngamava njani abathe banawo kunye noThixo yinto eyahluke kakhulu ngokugqibele abantu abadala banezinto ezithile abanozithetha kodwa abatsha ngokunjalo banokuthetha ukuba bathe banamava kunye nenkosi ndingathi kwakhona ndizinikele ubomi bam enkosini ngoku xa ndicinga ngayo ukuba akho yure akho mini akho thuba eliyawuze liphinde libuye kuyo yonke le minyaka ingamashumi amahlanu edluleyo esemva kwam akho ndiyawubuya sele kuphelile ou pha ndifuna uthetha njengomzana uBranham Nkosi ndincede ba nenceba kum kuba ndibusebenzise bonke ubomi bam sebenze wena ukuba ndiphilele uzuko nokudunyiswa kwegama lakho amabanjwa kaYesu Kristu abantu abamkholwayo abamthembayo bengenzi ubuso bokuzenzisa kodwa inyaniso engcwele kubo ubomi bakho nasebomini bam namhla inkosi iyasibisa ukuba simlandele ukuba sibe ngabakhe ukuba sinikele ubomi bethu ngokugqibelele kuye kwaye ulapha ukuba azokusamkela ngokupheleleyo azokusikelela okuvela kubutyebi bobaba lulwakhe makubekho uzuko kuye ngako oko amen masimeni bawethu osemazulwini imangalisa linjani ilizwi lakho kodwa libalulekele linjani libalekele injani o Thixo libalekele injani Nkosi sibona sonke wazi ingcinga zethu nenhliziyo Nkosi yanga singakuphile sibe lapha sibe kholo wena ba singabisaziphilela kodwa siphilele wena msindisi othembekileyo unawo amasalela abantu abathe bazicima aphakamisa izandla zabo banike abafuna ukuba ngamakhonxwa Nkosi samke nje ngamabanjwa akho sithesa khulula kwaye singavuyela inkululeko yabantwana bakaThixo oh Nkosi somandla samkele sonke abancinci nabadala abakhulu nabancinci nokuba sazi kakhulu okanye asazinto Nkosi yanga singafumana ubabalo emehlweni akho ngokuhla nje yanga uzuko lwakho lungehla phakathi kwethu sibuyisele iminyaka uze ube nenceba kuthi ngenxa yegama lakho elimangalisayo kuwe awubekho umbule waye yonke into egameni elixabisekileyo nelingcwele likaYesu amen